JC. Alpha Joy Production.
Rush up on the beat, man.
Karibu bay kiti, waiter leta drinki. Ingine na ingine, si tuko wize, punguza hizo kelele. Dance to the beat, easy come away, gonna stay saibet. Ina mashiko kuta, nayona hiyo figa, utajani maliza. Tumefika home, easy bay, slowly, slowly, slow me now. Scream oh my, put off light, this your guy, oh my. Scoopy do 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 me do like my girl's do do do. Just imagining, imagining,
khaki on
imagining
floor. Your love,
imagining
your pretty ace, baby.
Yeah. Imagining,
oh no,
imagining
how pretty you are.
How I wish ningekuwa nawe toka mwanzo. How I wish we be like this forever. Tukukaa poem, our heart beating with the same rhyme. Unakaa colonize, jua venye unawatest. Niko na greatest plans for me and you. Achana na how, vision zao ziko clear. Washa lose focus, na akiwalaya tafanya nini. Sezi tupambao kasha biki. Una venye niko inbuilt, najiaminia sana Kanya Shinsky. Your beauty, sezi compare na rose flower. After sometimes, itakuwa isha kauka. Siezi kupromise Ferrari, but itakulisha mamistari. And this journey of love, siezi taka jua kafe itaisha. After all, walisema bora uhai. Una venye nyege zinanisumbua, but after sometimes, itakuwa tunazisumbua. Acha ni ride, wakuongea waongezi kwa ufika ko.
Imagining,
kaki on the floor.
Imagining,
your love.
Imagining,
your pretty eyes, baby.
Moto moto mtamu vanila, joto joto ona kanipa, yani ni mle tafune tafune. Mtoto moto mtamu vanila, joto joto ona kanipa, yani ni mle tafune tafune.